njagala era ngo njagaliza ekyo mukama yebazibwe wasekera ate ngo nima omuliro gukwakire kimanyi Katonda esala jawulira yeyagaliza abantu be munango palanira bwelele kyendi nyambibwako Katonda nze sirwana yekukana kabiri nga nyoyogotisa mukama yafuba okulwana olw'abalabe bepena batidde balaba nyambuse batandise okusulasula kamulalimbye okulya kati kamulye kama mbaya ni mbaya esala embi tenkutula nawe tontisa nze ndiko Katonda esala zibatisa nze mbayitako nedigidira nawe tontisa nze ndiko Katonda esala zibatisa nze mbayitako nedigidira bwenzikola nenzitereka olusi nendya ku nkoko kwentambula eza boda nenzisevinga kwemba mu kidongo ebyabakyala ebyo mbyewala yagaliza kusinga negosinga toba nakwe utamukenenga walali amazima tegali kusibya luzira totemula teweetaba mu bubbi saba mukama kusuuleko feva nawe tontisa nze ndiko Katonda esala zibatisa nze mbayitako nedigidira nawe tontisa nze ndiko Katonda esala zibatisa nze mbayitako nedigidira chanze mbu mvire mojo mumutima ne nguma ngache manyi sirina kuba mupangisa ebya lavu no kweba kagadafi ne mbita ne mbi kwasa Katonda wekaba kalulu yali kampangusa amatalo butuka yali bumbusa abana abalungi dadi sengeka abampala na bakome watutese sababa babona bona mukama yamba abona bo batubo abagobwa ku mirimu kati bakozibwe abakozese bwana bo kati bakozese abebigere bano aitata saba bavuga ennyonyi abazadde sabo bawangaze baana be ko nga nkose kose sabo mpa omukisa aitata omuddu wo nga mbonyebonye nawe tontisa nze ndiko Katonda esala zibatisa nze mbayitako nedigidira nawe tontisa nze ndiko Katonda esala zibatisa nze mbayitako nedigidira nawe tontisa nze ndiko Katonda esala zibatisa nze mbayitako nedigidira nawe tontisa nze ndiko Katonda esala zibatisa nze mbayitako nedigidira.